amantombazane siwadla njengamantongo man angisili soka man kodwa Mr. Lover man number one bonke bafuna ukuhamba nami bathanda ukuxoxa nami amantombazane but Mr. Number One but I know love a man angisili soka man kodwa bafuna ukuhamba nami amantombazane phambi kwami ntombazane ufuna ukuhamba nami we ntombazane amantombazane siwadla njengamantongo mane bathandu hamba nami bafunu bafunu xoxa nami ama ntombazane angibiza Mr. Lover man angisili soka man bathi number one but hamba nawe ngithi ngahamba nani we man ntombazane Sanbonani nani 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 nani
nani Ngiyama philiso wenyongo mfana wami. Lungi.
Awaphuza amaphilisi enyongo mina.
Mfana, bazala. Bazini ngamakati.
Ini?
Makata mnyama.
Amakata mnyama, uthenisa amakata mnyama wena.
Wangibuza ngakubuza nje nami mfana, kwenze njani?
Awu. Awu, lo umuntu odlala ngami. Sinjani lethango, langazi makata mnyama mina.